solo-li.
Posoma ye na o.
Eye wasogola olwali.
Posoma ye na o.
Eye wasogola okalu. Eye wasogola ekumbi.
Osoma yenda o. Ululi, 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 ululi. Osoma yenda o.
Ulu, 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 ulu.
Osoma yenda o. Okola, 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 okola.
Eye usovoli.
Osoma yenda o.
Eye wasovola ombela.
Osoma yenda o.
Eye wasovola ofela.
Osoma yenda o.
Eye wasovola ovidi. Eye usogoli.
Osoma yenda o.
Eye wasogola omuenyo.
Osoma yenda o.
Eye wasogola omunu.
Osoma yenda o.
Eye wasogola oku. Eye ukobeli womanu.
Osoma yenda o.
Wenda espiritu santu.
Osoma yenda o.
Eye uyelisi witima.
Osoma yenda o. Ululi, 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 ululi. Osoma.
Hola, 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 hola.